yande joni to min tay sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde kore jagnalle e moɗon barkaji moɗon sumayere habaruji e fulfulde studio Kalangu Soumana Amadou Dianganta on himɓe gonta wamano mayi e nder telde ton endan ni hono on nanan ko seedeɓe yiɓeɓe na haalto e dow filla ko darto du laabi ɗiɓe tokkoto mburtorɗe leydi men Niger menaɓe ɓuura e duuɓi sappo e jeɗɗi ka en ɗum yanoɓe gabon wartide e dardia hoorejo leydi Issou Mamadou teddiniɓe hoorejo UNICEF leyɗe meɗen yannanga afrique e hakkundeeri timmini jahangal mum région mo maradi dow filla ko darto ñalade ittande dow druwidol e jarol taba kañum woni yewtere men pennande studio Kalangu kori jagñalli e moɗon yorno mbirumi on ni no waɗa ko watto himɓe jeegon woni ko tawa e dow yaadu liibi dow fawar jondu kondan ni hono cuccukka wono ɓe jehira ɓe tawama dow ɓundu goɗon to wiyete asigour kiloji hemɓere capanɗe jeego e jeegon hakkunde muɗum e dirku région mo agadez ɓe himɓe jeeyaɓe leydi nigéria ɓe mbi ɓe acci yadiraɓe maɓɓe woɓɓe ka ɓenɗon maayi ko watto capanɗe nayo e nayon nder terde ton enen dirku jeego ɓeɗo ni OIM kam woni fedde leyɗe duniya hawjide filla dillawanɓe kañum woni ko hooƴi ɓe lawal tayer kañum woni hoorejo hono fanne kuralji to enen bilma nani ko a haalde téléphone Adama Dawaji
nder habaru momin keeɓi toon dirku yimɓe lasoji ɗiɗo e nayo maayi caka agades warde dirku yimɓe ɓe ummakina agades no pondi libi ɓe woygu jeegom ɓen no ton dirku nder juuɗe fedde duniyaaru hawjiino filla ummotoɓe leyɗe mum en no paa leyɗe tubako nder mayɓe ɓen min tawi rewɓe sappo e jeɗɗo musinoɓe tato suka pamaro goto e fotorɓe ɗiɗo ɗom kani wawiɓe faaɓe maayi e himɓe nigéria e ghana jeegoɓe maayay ɓen gari dow ɓundu chagour ɗon loregom tawiɓe adi ɓe yaari kom séria dirku commissaire du wattiɓe nder juuɗe fedde duniyaaru hawjiino filla ummotoɓe leyɗe mumen paa leyɗe tubakoɓe ɗiɗo nder maɓɓe mbi'i kan en no mbaawi giiti mayɓe ɓen deniɓe keɓi balla ko yarata ɓe faa toon
baada ko tawa hono laamu haɗi wittinde e dillurde harɗon enɗan ɗum fuu haɗayi himɓe enɗan ɗon gaɗa laabi piltorɗi goɗɗi gam batte yaarude himɓe enɗan to enɗa libi basum idaire goto e fawarjo wittinannoɓe himɓe dillawanɓe leyɗe mum e yaa leyɗe tubakoɓe o haali dow majjum on wakkati mo bandi mbiteɗo Anice Karim landima
wodi
tokkiroɓe tchad tifa zender no wodi tokkiroɓe algérie laabi ɗin no ɗuuɗi wala bawɗo limtani on ɗi ngam leydi ɗin no yaaji gomnati no waɗi fuudu yimɓe keppata to piltirowi filtowaade oodu ni wonno wadda mayde ɗundete nde laawol dartigol gotol wala tila himɓe pilto wakkati himɓe tokkiranno laawol gotol andagol gol saɗornol ngon fuu wala bani woɓɓe no tawa nder saɗornam dow ko yaawi himɓe keɓan jaha paaɓowoɓe amma hande wala bawɗo yehi faaboyi
goɗɗoe dow laawol ko darto ngol ɗo gotol ni sogeji neldama to enɗan dirku gam batte yaade tewtoyde yalno yiita tewu himɓe capannayo e nayo mayɓeɓen enɗa noon ni fawari jondu konɗan ni e nder kibaruji ƴuwamin to enɗa agades altinere nde wonno ko fawari joni hono ɓiɓɓe bomɓe laatiɓe tato noon enɗan jogiɓe kaɓorɗe bonɗe no gondi e fawari jondu motaji ɗiɗi keɓama ton enɗan nangama kono ɗum du konɗa gendarme maɓɓe kañum woni ko nangiɓe e dow laawol ƴuwol to wiyete tourayact warde agades yaade dirku ɗum won hakkunde agades yaade dirku noon ni nder sahara no himɓeɓe enɗan du nokku no laatiɗen andi wakkatiji fuu himɓen tawi no jildo e malfaji bonɗi no jahan taƴa laabi no kerto himɓe no jaɓa kulle muɗum en se mijotake avril ko ƴaɓɓi ɗum hono majjum waɗino hakkunde hono himɓe ƴuwowamɓe kangeji ton enɗan jaɓɓitama kulle mumen jaɓama e mumen e fande ko nandi e muɗum caggal muɗum kamɓe koye maɓɓe hakkunde maɓɓe pelle pelle jogiɓe malfaji no filoɓe ɗiɗi majje gon pottinto enen piyodirino fanawi horejo leydi ghana mbiteɗo nana ado akufo kañumdu kenya woni ko waddi jahangal ɗo enen gallu ñeme nder leydi niger kanko e hoore leydi Niger Issa Mahamadou ɓe gaɗi jooɗa kaalen jiidal gam batte semmiɗinde narral e mballa hakkulleɗe men ɗiɗɗe endan noon ni fanuɓe kaldo fila ko darti ndenagu e kullantereje goɗɗi koɗo daaraji yaadu yesso hono ni tewtande leyɗe men afrique gonɗe yannage CDA o hebde hono kaalisi muɗum hoore muɗum on ceede goote nandaroje ñamuje nokkuje fou ɗum du koɗa no anda ni leydi Ghana kañum e leydi Niger kañum wonko hokka tewta ɗum ndaara laabi majjum fa wooɗa. En jahantoyna suudu sawar député ba assemblée nationale kandu timmini hawrine mudum de wonana wada goberde do ide 2017 e jeddi o endan Hussein tinni woni horejo suudu sawar assemblée en o haali wakkati timminade hawrinde endan o holli o winde ne hawrinde golleji kewdi lobbi kandi gollede gollama sanne e der majjum kanon woni pelle didi no wodi latide kawjinaade ƴewde e do portugal toggore laamu laamure de député goto mbiyetedo Sidi Lamine kañe ƴewde filla hono haggade hono ministre ɗiɗon hiɓɓe latiɓe no hani haggede yarede saria ɗum won mbiyetedo Lawali Cheibou kañum e Ousmane Galadima ɓen kay timinayi golleji mumen woni e hoore mum tawta hawti du e fedde wi ande ƴewde filla ko darto ceede ko no milliard uji keme ɗiɗi yarama sengo do inde iranium gate ɓen dukona no woni e hawrinde faware joni Haruna de Duka kañum o anda yo député no jiyaɗo e député faware joni dukona ni wonɓe laamu nani ko haaldo filla majjum wakkati mo Habibou Garba bandi min landimo
filla ɓortol toggore laamu député ko wala ley sigila golle ɗe suudu assemblée ndun hani wadde ndenne kulle noon kanɗe laasiɓe gina fa wooɗa ko watta tawe majjere fuu waɗayi dow mum gam iɗum hani hooƴanede wakkati seeɗa fa ndaare no ɗum waɗirta ley lobakum gam nde ni iri ɗum no woodi sey ƴewtine hooƴane wakkati nimɓe jangga ɗum fa wooɗa min kooƴata laabi ko wala hoore e laasi dey min keppa moƴƴinirde ɗum no wooɗiri
Iglesia pour de bon
ara parti di gala e laamu député ɓen ɗon ɗo mbi ka en hono fottana e hawrinden ɗon laayi saabu Allah e ka en kay yarroraki honko wonno waɗi ɗum enna fa gasi ɗum du kondani wonno hono ɓe mbi pelle gaɗa ɗe fou sen keɓni noon e mumini Issa goto e député Zanzam Lumana.
Nous avons été clairs.
Min lamni koy amin min biyana ko min gala neɗɗo goɗɗo do inde amin to ɓe gala gaɗa laamu ɓe gala fuu tawaɗo do inde mum ndeni du min gala gonɗo do inde amin fuu min jotta ko min kalda e maɓɓe amma iɓe godi laamu kamɓe du ɓuri deputéɓe ɗuɗuɓe ɓe gaɗan ko weliɓe nde minen kay min jata e hawrinde maɓɓe nde wakkati fedde joƴƴinanode gam golleji nde min golli na ko hantode golleji ɗe amma do filla gonɗo do inde amin ni noon hana gacce gonnon abada min paddaki golleji hakkeji amin ni min ƴamtata miɗen ɗo mi fa hande gam kamɓe kay ɓe goni e yewtere mum wooɗi du kamɓe andi ko wonno waɗa minen kay miɗen andi ko golleji ɗin kanti min ɗoman ɗo yaade seɗɗa ko ɓe mbitamin tamma ɓe gaɗiran ɗum sembe sembe hanno no ɓe mbowiri
comme ils l'ont toujours fait.
Fedde la to bal menamo leydi Niger ɓe ɓuuro e duuɓi sappo e jeɗɗi hono ɓen ɗon ni yanoɓe to endan gabon latoyde bal ko ete kante foyde coupon endan ɓe gaɗi to endan dardiaji mawɗi ɓe garti e dardia ɗo endan gallo ñeme keñan nde endan hoorejo leydi Issou Mahamadou kañum e hoore won ko jaɓɓito yiɓe kollagal lanaji piroji joori hamani gam batte teddindeɓe faydindeɓe e ley golle ɗe o wiidu ɓe ɓeyda juuɗe ley gollal ngal ɓe paamadu kanko hoorejo leydi omo woni omo walla latol bal leydi Niger ya yeeso.
Mi yetti sanne barkaji meɗen en fuu on gaɗi bawɗe moɗon fuu miɗo watta tammude du ko nder latol bal kawranɗo leyɗe duniyaru fuu on jadan yeeso nder irni he bandu on keɓi sa'a fottude e ardiɗo leydi Ghana o yetti on o barkini on du ɗum du alama lobbon ndenne ɓeyde yaade yeeso min nanganan on mi yetti sanne
Abou soutenir merci beaucoup.
Sou Mahamadou hoorejo leydi Niger ko kettinoo ni hoorejo feeni futtu colonel major Jibril Hima Hamidou mbiteɗo Pele kañum du kondan yetti sanne sukaɓe endan e nder lobbako ɓe gatto endan e moƴƴande ɓe gaɗi do inde leydi Niger
ces garçons là
sukaɓe lattoɓe balɓe burtini inde leydi Niger yimɓe fuu nani belɗum maɓɓe iɓe kaani yettede gam arande ni ko leydi meɗen no naata nder lattol bal caka pelle leyɗe duniyaru potorɗe gaɗa ɓe pii bal o ɓe naata nder piiɗe balgom kawranɗo leyɗe afrique fuu gaɗoyteɗo hitaane duuɓi 2019 indiraɗo U20 ndenne he sukaɓe ɓe yimɓe leydi deki guite kamɓe du goni yaadu yeeso lattol bal leydi meɗen fedde leydi hawjine lattol bal no he waɗude bawɗe mum ɓani ko sembe mayre heƴoray sanne amma koɓe gaɗi ɗum foɗan hakkillo walliroɓe ardiɗo leydi soɓɓiraki gaɗa min gala seko makko yimɓe leydi du no kaani anda kono hani ɓe ballira
d'accompagner le football nigérien
nawantiri fawari jondu konani hoorejo UNICEF dow inɗe hono afrique yannage kañum e hakkunderi timmini jahangal mudum gal wanno balle di tonne de region mo marati illa kenyande Marie Pierre Poirier odo ni won inde makko o yehi to enda maradi gam batte o yaw ya golleji o yira dum gite makko ko wada do inde UNICEF ballaga mudum yaade gomnatiji yaade bibbe wurobe e faande mojjinde ngurdo cukalbe pamaroy dum du kondani woni ko o wadi kol jahangal enda Mohamed Mama tokkite ke jahangal nani ko halani
Chaka balde didi Marie Pierre Poirier yewana kominiuji didi eno kuje joyi to rewbe sukabe sawrete de region mamaradi holi du golle gonde no wade dom den wodi sanne onani beldum majjumdu no sarobe sukabe gonno kinori jambali sukabe muen
la situation des enfants au Niger
do fil burna sukabe do der leedi Niger e der leede pilide de kewama der ko yirna himbe no bawi kisini sukabe sarri nyawuji gondi no itte yonkiji ma Imbe adabe ekitabe no pamtina innirabe kulle de inna suka fuhani andaga renude cellal bandu sukam golle himbe beedu nafi de gadi barke misali handen wala suka tawdeteedo kolera olul padde du buytiri kulle de du ni minen fedde duniyaru hawjine cellal e jinganaade sukabe gidi giya
c'est les résultats pour les enfants
ba ko dum du durwango no hori gano wodi rafika jara nyamdu nyiboru bandu horejo ardid on du no mija ko dum hebono te mosala nyande ko filinge yaha gades
tawa fa yaha maradi ezender
getine studio kalangu do radio mono
studio kalangu yadu leni niger
ande le yotare men pindon en kalando fila nyalande kadol jarol taba dum ka woni chapantate go lewn men dum wonde der mudum hikka do ko hoja do moni taba ka enda ande wodana fecciare yaadu yeso ko watto himbe milio jeego moni ko mayto hitande fuddundu taba ka wonna war dum en ganjarde mudum der duniya don ko OMS fedele duniya hawjinde cellal haali docteur Soumane Alpha Zazi lati doctoro jonon jo anda hal fil ko ndarto do e ko nande taba eni andini dum do fil ko ndarto fawar jondu ko nan gacceji ko taba ka waddanto bibbe adama be Moutar Mohamed ka won ko landi mo ketni nanani
le tabac c'est une plante donc
taba lekki non latiki iri ujunaji didi woni hemun esiji chapan jeddi den elekkin tabaji tabakan iri kewdo wodi cigar jartedo ko wadete dum kambe taba balea gatteteka der regioji leedime goddi ne wodi taba kanim be jarta nunjilo kambe taba kesa porbe teka biteka shushaka sukabe ummatore goni no jara sanne joni on no wada nimbe milio ar goto ko yarta taba der duniyar fedde duniya hawjinde cellal bibbe adama be du holli ko hitande fu nimbe milioji jeegon woni ko mayata alla e nyaw taba dum hollama du ko taba wodana kulle ujunaji nay ko bonnata bandu ko ngel aranengel kan woni ko wite nicotine nyocike taba yarabe denne hunde non ko hala wi'a no bonna bandu tenini be ko ji hedde gite e noppi fudu na walla sere ko nangata le red wi'a kambe na wala sere hunduko e demgal dun don fuwali ko taba watta na wala sere on wodi du taba kan woni na wala sere ko nangata bunsule himbe le duniyar min ngadi jewtinaki ami le nokure to do jimbe sawrete dum min tawi ko yarobe taba deni do jini komu en buri lalade burde be doiru alarndu nangata sawrol mabbe no wodi sambe denen be ngatta dande yarobe taba en fu acce jarde illu no acho ganna wala taba den nyama nido halantama nyalande funde hanti bandu bi adama fu tawan dum boni
on y peut rien
non mon tourno docteur Soumane Alpha Zazi non ni latido andal sanne wodi do filla ko darto do ruuji e ko taba churki waddato e bibbe adama be do dum won ko habaruji me fulfultili hande seni be keddi jamaare waddube ballaga mun hawtade ammi e horam to assalamu alaikum mbalen to jawal
studio kalangu
der galunyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
birningaure
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
dolbel
do radio gorwal fm
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jenay fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jenay fm
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jenay jetati fm
Kakuza
do Radio Takarkara
Lamba Chapane Jena Jena FM
Magaria
do Radio Kitari
Lamba Hembere Go Tokere Joy FM
Studio Kalangu Yadu Lady Niger
Studio Kalangu.